batake Paul fade Efesnabe. Efesnabe simore go. Komin Paul, nelado Yesu Almasiwe sago Allah, windi odo batake. Mbode winda onon senibe wanbe Efes, adi yankobe hapundirbe Yesu Almasiwe. Yo babmen Allah e jomirado Yesu Almasiwe mbadan on mojere e dejre. Jettode ngode ni Allah jommel Yesu Almasiwe ba mum kadi. Dokirde ne kabundiral men e Almasiwe kala barke ruhu yankejo gondo dow asaman. Ngati o subi men ko adi aduna tagede e kabundiral men e Almasiwe mbele eden gona senibe be ngala ella e yeso makko. E yidde makko o fodani en gila adan wadirden bibbe makko Yesu Almasiwe sabu ko dum wonno anniya makko mo lellirno sago makko ngam mawninde mojjere makko teddunde nde wuro kiren kursinaado makko nde e kabundiral men e makko kanko Almasiwe en ciotirama jijam makko dam toña geeji men jaafama tolno kewal makko mojjere mojjere nde yuppire men hakilantaagu timmungu e gandal timmungal o andini en sirlu sago makko fodore nde o anniyino tabitirirde mo ngam sahaamo fof timmata o rendinde fof e kalfandi horejo goto Almasiwe gilo ko woni dow asaman ha ko woni e leydi e kabbodiral amene makko min cubama minen adinobe fawde damaawo amene Almasiwe be Allah timminirewo fof anniye mum e sago mum o faccinari min fodore mum ngam mawninde teddungal mum e kabbodiral mon e makko ononne on gongdinimo ciagal de nandon kongol gongangol hono kabaru mojo dandudo ono on lowama ruhu cennido podanodo o lati e mon jelode ko on ruhu cennido woni taylari donumen ha nyande ciotigu tabiti teddungal makko mawnina ko dum wadi minne tugudende nan mi holare mon joomirado Yesu e yidde ne jogani don senibe be fof mi serani e yettude Allah ngam mon bodo siftoro on e torali am bodo toro yo Allah jomi men Yesu Almasiwe babirado jom darja o rokku on ruhu hakilantagu pamno on holi kanyum penyinano on dum ha gandon dum yo uddit berde mon ha pamon holi damaw kabbingo e ewnango makko holi mangu e teddungal ndonu sendib mu jogi e holi no bawde makko mawde ha ala ko foti gonire men enen gongdinbe be ko den bawde cembolinde o wurtinir Almasiwe e hakkunde maybe o jojjini dum nyaama makko dow asaman do jimni dum to woddi e dow dendangal ko wodi laamuji e bawde e kala inde wawde innede hande e jango fof o sakki hunde fof e tes jaburdi makko kanko Almasiwe o rokki mo wonde hore dental gongdinbe jimde e fof nde manam bandu makko ndu ko ndun bandu woni timbene makko kanko kebbino fof hunde fof o